sidii uu warka ku maqlayseen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa jimcihii shalay telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Mareykanka ee ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Mareykanka ee lagu magacaabo Brittany Granier iyo weliba Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Marineska ee Mareykanka iyadoo lagu bedelinayo maxbuus Ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Mareykanku xiray.
wicitaankan ayaa ah wadahadalkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan labada diblomaasi ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii Ruushka uu weeraray Ukraine dabayaaqadii bishii February, waana xiriirkii ugu sarreeyey ee labada wadan dhexmara tan iyo xilligaas. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay sameeyeen wax horumar ah, balse waxaa lagu canaantay Mareykanka in uu ku dhaqaaqi waayey diblomaasiyadda galab. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in uu usoo bandhigay Ruushka in la isdhaafsado maxaabiista bisha Juun, balse weli ma jiro wax ka soo baxay arrintaasi. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha la soo jeediyey ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Bout oo u dhashay dalkaasi Ruushka oo ka ganacsan jiray hubka si loo weydaarsado oo loo soo daayo Geiger iyo Wheeler. warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushku uu codsaday in maxbuus kale oo Ruush ah lagu daro isdhaafsiga. Wakaaladda wararka ayaa soo xigatay ilo badan oo aqoon u leh dooda iyada oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Tarasenkov oo ah korneyl hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. warar ku saabsan suurtagalnimada in maxaabiista la isweydaarsado ayaa yimid iyadoo Greiner ay qiratay inay Ruushka tirtay bishii February iyada oo wadatay caagado ay ku jiraan saliidda xashiishada ah oo laga helay boorsadeeda, waxayna maxkamadda u sheegtay Arbacadii in turjumaankii loo xil saaray inuu iyada hadalka u turjumo aanu u wada turjumin dhammaan hadalkii loo sheegay, balse wax yar ugu sheegay. Greiner oo haddii lagu helo dembiga in ay daroogada qaaday ayaa waxay wajahaysaa 7 sano oo xarig ah, waxaana sheegtay in ay saraakiisha ku amreen inay saxiixdo dokumentiyadii garoonka diyaaradaha ee Moscow iyaga oo aan wax sharaxaad ah ka bixin waxa ay tirsan tahay. maxkamad ku taal Ruushka ayaa ogolaatay in xabsiga lagu sii hayo ilaa iyo 20-ka bisha December. Wheeler oo horey u tirsanaa isagu ciidanka badda ee Mareykanka ayaa tan iyo 2018-kii ku xidhnaa dalka Ruushka isagoo lagu eedeeyey basaasnimo. qoysaska labada maxbuus ee Mareykanka ayaa waxay ka baryayeen aqalka cad in uu dabdejiyo dadaalada lagu doonayo in lagu sii daayo. Ruushka ayaa sanado badan raadinayay sii daynta Bout oo ah hubka ka iibin jiray kana ganacsan jiray isagoo loo yaqaanay ganacsadihii dhimashada, waxaana lagu xukumay 25 sano oo xadhig ah sanadkii 2012-kii kadib markii lagu helay dembi ah qorshe uu si sharci darro ah ugu iibinayay malaayiin dollar oo hub ah. isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah waxa ansixiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. CNN-ta ayaa waxa ay warisay arrintaasi, laakiin waxaa arrintan ka soo horjeeda waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyadoo u aragta in ay tani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku ka hayo iyaga. Mareykanka ayaa bishii Abriil xaqiijiyey sii daynta Trevor Reed oo ahaa nin Mareykan ah oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda oo muddo 2 sano ka badan lagu haystay dalka Ruushka kadib markii lagu eedeeyey in uu weeraray sarkaal ka tirsan booliska Ruushka. waxaa lagu bedeshay Konstantin Yaroshenko oo ahaa duuliye Ruush ah oo markaasi ku jiray xabsi 20 sano oo federaal ah oo lagu helay shirqool kontrabaan ah.